Aluwere bege bega, Anambra bege bega, Alibo bege bega, Mama chinyera la la mo, Ebo ngume chana bonye reba, Mamo nyaga mamo denu wa o. Aluwere bege bega, Onicha bege bega, Alibo bege bega, Nga chinyera la la mo, Ebo ngume chana bonye reba, Mamo nyaga mamo denu wa o.
Calonu e
ọchị anyị eberi ma nwanne orula mma m eje bịa amara onwe m enyi onye sha ya ọmụrụ ọkwa mra ma m ịsha ọgwụ ugwu ejiji mana anyị merụ emerụ nwanna gị amụrụ onwe gị ụkwala ma ma chi nyere
I'm not.